asile ubumnandi siphethe izinto ezivele zisenze sigalala sandukuthi masivela thathe vele sinemali now uyabona mfana yiyo lendaba Monday to Sunday asika nelanga khona tikhona asifila le life njala makanomona soba roka kuzu kuyovalwa kafikala wamntwana ngena nawe uzobona. Make no mistake, mina ngiyaroka. I'm not a sleepwalker. Bumnandi mina ngiyaoverdosa. Ngiyakubona uyajoroza. Make no mistake, mina ngiyaroka. I'm not a sleepwalker. Bumnandi ngiyaoverdosa. Ngiyakubona uyajoroza.